The police are the man, I make you book, Nasa wine. Write my name in a big letter underline. But this is a general ring, I'm at the best line. Bread records, always the number one.
Since I've been sad, I book me, give me a 51 prison, I'm going to be young. I'm the military, you're not speaking. I'm a big sapuni ma. Don't call out a lot, never second, never even remember. Hey, hey, hey. When I'm a bad idea, I'm a siva, I'm a kwasama. Sala bukumi kiriza bite wankeze na kule vyange. Afte merite ito na kusekelea. Hapa kwekesa kulima. Kukola watala nema seka na ewa riba rumonga. Ehe, muna nyapa ila dinga siva mkwa sama.
Zena kiwa bidi, zeti ninga wadi. Era nebeba ema beba fula shevali. Ejitavo kwemba batu uya mwine sidi. Kwemba reka kubatu ni mchita. Kati njot pasi njako titochi. Ateni mkumi kizangali mokali tusi. Njot pasi njako titochi. Kani baile kochi rupe na pa azumanse.
Sabe sala mkumi kiliza vipe wankeze na mwene vyange. Afte merite ito na kusekelea. Hapa kwekesa kulima. Kukola watala nema seka na ewa riba.
Sabe katona petu siwa tuema. Mekungana na setu kana njenya galipa. Mika otika murari watukoti pengere. Wairomu vika mwade mere tojire. Mikwato janga vaki sumulie yo barai. Miganga vukiri na sonoko na usi. Mkori na ipongo ya mapera. Tukovelo kwekisanga omu kapanga tebense.
Sabe sara bukumi kiliza vipe wankeze na kurebi ange. Akte merite ito na kusekelea. Hapa kwekisa kulima. Kukola wata Sekana ila riba rumonga. Ehe, muna nyapa ila dinda siva mkwa sama. Sensabe sala bukumi kiliza vipe wankeze na mwene vyange. Afte merite ito na kusekelea. Hapa kwekesa kulima. Kukola watarane wa sekana ila riba rumonga. Ehe, muna nyapa ila dinda siva mkwa sama.
Eya neya twalina bakweza nengero bati nyumbiye jifoku bintu vyeika. Eya sumulika tayembe bibaniza. Tetutaka tete teme mite bibaniza. Mzani sasi kuchimai tetuli no kusika. Labia kulembele basi choteka kawasika. Uwa ulire temba buwe na niyo kiza. Rube rapa buwe na niyo kiza. Habita hirisa tunga weji sasi nana maite. Nana maite. Nana taite. Habita hirisa tunga weji sasi nana maite. Hello, this a goes worldwide.
Sabe sala bukumi kiliza vipe wankeze na mwene vyange. Afte merite ito na kusekelea. Hapa kwekesa kulima. Kukola watala nema seka na ewa riba rumonga. Ehe, muna nyapa ila dinda siva mkwa sama. Sabe sala bukumi kiliza vipe wankeze na mwene vyange. Afte merite ito na kusekelea. Hapa kwekesa kulima. Kukola watala nema seka na ewa riba rumonga. Ehe, muna nyapa ila dinda siva mkwa sama.
Babi ya balina wawa alina. Nepalisa azoma na meki buku nasa wine. Write my name in a big letter underline. Kodisa jona rengo majiwa ile best line. Tuli babi ya balina wawa alina. Nepalisa azoma na meki buku nasa wine. Write my name in a big letter underline. Kodisa jona rengo majiwa ile best line.